nsobi guba mutima sote munjogerera mutyo obanga omwana omuto anuna ekigalo ye ne bw'okuba nanywera sikyakyusa mukitwale kikyo kyaggwa switi wawamba sikale ne bwompi kikiro kukulaba siruka misinde wili wawamba obongone mu mutima kale watuka watuka wala Chanda